ya ngeurudia. Kila moja ngecheza, utatamani kuimba na kuitikia. Kama kinywaji unaongeza rangi yake mavazi na shape, katikati ya mfupi na mrefu. Mina dhani ya Mungu aliangalia, kaomba mwanamke pendezeshe dunia. Sikia sauti ya kuka kichwa, malaika wakupa angani, mwanamke wakumweka ndani, mwanamke wakuspendi money.
Ale 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 ale,
ange kwa umbo DJ ange urudia.
Ale 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 ale,
na kila moja ange ucheza.
Ale 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 ale,
Mr. DJ ange urudia.
Ale 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 ale,
ange kwa wimbo DJ ange urudia.
Ale 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 ale,
na kila moja ange ucheza.
Ale 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 ale,
Mr. DJ ange urudia.
Ale 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 ale.
Kwenye mita yao, pita pita kwenye mitandao, pozi picha na mambo kibao, maisha yao tunasema nao. Mwanamke nafanya una change, hakuna bingwa kwenye mapenzi. Kuna wakati na jibia, asione kama na muangalia. Ni kama kajiumba, anavutia, anapita kwenye njia. Danger girl, nimezamia, mi mwenye baria.
Ale 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 ale,
ange kwa wimbo DJ ange urudia.
Ale ale ale,
kila moja ange ucheza.
Ale 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 ale,
Mr. DJ ange urudia.
Ale 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 ale, ale 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 ale,
ange kwa wimbo DJ ange urudia.
Ale 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 ale,
na kila moja ange ucheza.
Ale 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 ale,
Mr. DJ ange urudia.
Ale 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 ale.
Nalimu mdu na kuhusumi, menirudisha shule vidudu, menifunga mdomo ni bubu. Nasema soma penzi ni juju, juju, bang. Haya siyo mapenzi ni juju, siyo mapenzi ni juju. Haya siyo mapenzi ni juju, juju.
Music.